Mama Samia.
Moto, moto, moto.
Liwalo na liwe, leo na mtangaza, njoeni mshuhudie, na mtangaza. Huyo hapa huyo, tunampenda Raisi Samia, tunampenda. Demokrasia yenye uwazi na ukweli kathibitisha, mama na upiga mwingi, miundo mbinu ya uhakika. Huyo hapa huyo, tunampenda Raisi Samia, tunampenda.
Sheba, 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 aje, je, 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 ya!
Chuki mkichukia, hamumshulishi, royo tuwa imewavutia, watalia waishi. Debe tupu, oh, debe tupu,
acha zako kelele.
Bure wajikausha sauti,
acha zako kelele.
Mwacheni mama yetu achape kazi,
acha zako kelele.
Yupo gado, gado,
acha zako kelele.
Huyo hapa huyo, tunampenda Raisi Samia, tunampenda.
Satwende tiriri, tiriri tiriri, waonyeshe tiriri, tiriri tiriri, tiriri tiriri.
Sisemi nae, sisemi nae, sisemi nae, sisemi nae. Uyo mpinzani mwenye ndoto za mchana, ajaji pe imani, mama bado yupo sana. 2025 yu tayari kwa mapambano, wapinzani mtakandangano.
Debe tupu,
debe tupu,
acha zako kelele.